getatunes.com.
Look, dear Adimin, Zulondina Gona Osapaka, Sungandi Vete Adimin, yeah. Tananali my friends, iti mayaka, Kawawuza ndudu tamo sandiveta, Bola zingo toko za kuti anandi mweta, 9 months pano ngini yanga yango ima, Kahopu kanganga kangono ziza enda mwina, Kuma Adimin, yeah. Pateni renti njusa sota, Kupanyile la zanga kukula mamota, Zingongole mbwendi gwile ntengo wanji Kuma zigundi vuta bwanji Diga chena ngati ndiribe mavuto Bandeka kusisima ndaza zidwa ndi mavuto I'm looking for an answer zikatele mumatani Mundifusile kuguru but please hide my ID
Dibande kufuna, kufuna Kufusa nzeru kwa anzanga ndapale Ndikuduta munzo mbidi ndi Ndeka singwa nitano Komano nkawabini Kuteka ndinyozeka But I will say it anyway so please
Hide my ID
Nifunsa, 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 baby, please
Hide my ID
Ine mungo nitandiza so please
Hide my ID
Ndikufuna nzeruza nizo
yeah.
Osa tiji tonzo jadu
Yeah, dear admin, ndili wasweka ntima, sili kuveta admin, kapena vuto ndine mwina, ndika yesela kukonda zimangotela misozi, nazila kuilacha ni mpongozi, mesa mati ziza kalabeta, kapena nalengedo zafa mbeta, wanga mamuna vega bwanji mpete wina. Wanga mamuno apeleka patubi kwina Pressure ya nzanga funa toseti kwa tire Pressure ya mama zizukula kumbatire Dika poda ngati ndiribe mavuto Pandeka kusisima nda zizidwa ndi mavuto I'm looking for an answer zikatele mumatani Mundifusile kuguru but please hide my ID
Dibande kufuna, kufuna Kufusa nzeru kwa anzanga Kuduta munza mbidi ni Pandeka singwa nitano Komano nkawabini ni Kuteka ninyo zeka But I will say it anyway so please
Hide my ID
Nifunsa, 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 baby, please
Hide my ID
Ine mungo nitandiza so please
Hide my ID
Ndikufuna nzeruza nizo
Getatunes.com.